Yeah, yeah, yeah. Yep, yep, yeah. Umoja sounds. Yo, Mina Vanessa tuku doom after. Yena rotimi kufungwa new chapter. King of the jungle, baba Mufasa. I wish mimi Mars ange kwa kama gigi ila nipatie mi papa. Namtaka Lulu and I'm not afraid. Najua ngeni sukuma me to catch this bread. Nahitaji mwana mke wa kuni push harder. Na since Lulu amesha olewa ni wopa instead. Ya clean wopa, siwezi kuongopa. Unahitaji mwana ume bigi kichwani mpaka chini na pop out. Mini zaidi ya kila na konde. Achana na umadogo wano waza tu maganja na pombe na makiki. Afbado wakunyonye kiuchumi na matiti. Think about it. Toka wema awe slim mina ya tuna body. And I don't wanna talk about it. Nita mswati, mfaume mswati. Wana nita mswati, mfaume mswati. Mswati, mswati, mfaume mswati. Wana nita mswati, mfaume mswati. Mswati, yeah. Nikapata story kuhusu Nairo. Simpime mwanaume mpime nai boy. Napenda madem come swati tatizo si oi. Minapita now tu na enjoy. Namtaka uda kona babo bat. Na Nikita Kering I can handle that. Najua na maumivu ya ex wake tu ombe ma ex wafe but on top of that Vera Sidika I need a body. Nataka kuzama chini ya kondani ya maji. Chumvi chumvi ya bahali leta. Calligraph Jones ndi alifanya ni mfaam Petra. Petra, unejua rap, pafuko Shakespeare. Hata mimi napenda Shakespeare. Mindo Swahili Shakespeare. Nikona ngoma na provoke vipi ushaisikia. Kama bado basi tuning. Namtaka wangechi na kale ule demwa puni. Najua na sound kama huni. Namtaka mudhoni ila misipeni drama. Wananita mswati, mfaume mswati. Wananita mswati, mfaume mswati.